Zabo male, hatuna tabu na serikali. Ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, yeah, yeah. Nani alisema si rahisi? Eti wanasema mi polisi, yeah. Tabia mbaya, ibilisi, Tommy J, nikashinje na DC. Jua ikiwa kale mina kunywa maji, kila binadamu ana mahitaji. She told me she's coming, na mtaraji. Show is a dairy, bras, it's large.
Feel the beat in your radio.
The voice coming through on your stereo. Stereo. Eti changu zama za kale, sikiza ngoma za Bob Marley. Hatuna tabu na serikali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, yeah. I got it on, I got it in me. Nimeshikwa na pingu za kidini. But the way she comes on to me, ana wine bubble up paka chini. Beginner, beginner, oh no, you in trouble now. Inakarahisi, hebu wacha kushuggle now. Take it slow, take it low. Your ego, you're about to go for a round of your life. Buckle up. Nani alisema si rahisi, yeah. Eti wanasema mi polisi, yeah. Tabia mbaya, ibilisi, yeah. Tommy J, nikashinje na DC, yeah. Eti changu zama za kale, sikiza ngoma za Bob Marley. Hatuna tabu na serikali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, yeah, yeah.
We get the beat in your radio.
The voice coming through on your stereo. Stereo. Hold up, hold up, ngoja kwanza. Unakuja mina nyamaza. Unafanya nikae mtoto cause you drive me crazy. Eti changu zama za kale, sikiza ngoma za Bob Marley. Hatuna tabu na serikali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, yeah, yeah. Eti changu zama za kale, sikiza ngoma za Bob Marley. Hatuna tabu na serikali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali, ni ngoma tu kila mahali, yeah. Kila mahali,
so
yeah,
yeah. It's okay, it's alright. Today you're gonna get a brand new life. It's okay, it's alright. Today you're gonna get a brand new life. It's okay, it's alright. Today you're gonna get a brand new life. It's okay, it's alright. Today you're gonna get a brand new life.